Democratic Alliance yaweseka umbiko osande kwethulwa yithimba lochwepheshe lwethumela inkantolo yomthetho sekelo obuncoma ukuthi akuphenywe ukuthi kungaba njani uma umnyango wezezimali kuba yiwona owengamele ukwabiwa kwezibonelelo zikahulumeni. Si-Democratic Alliance sesike sawubeka lo mbono wokuba umnyango wezezimali kube yiwona owenza lo msebenzi kulo nyaka owedlule ngoba sibona ukuthi ungqongqoshe uBathabile Dlamini uyehluleka ukwenza lo msebenzi osemqoka kangaka. Ungqongqoshe Dlamini benosasa bahamba ngolonwabo ukuthola abazothatha izintambo ku-CPS. Kunjalo nje kuyashaqisa ukuthi kusobala ukuthi akukho nohlelo olucacile ukuthi bazowenza kanjani lo msebenzi njengoba sekusele izinyanga ezimbili qwaba kushaye unqamula juqu walolu hlelo. Kusobala ukuthi sekuseduze uNgqongqoshe Dlamini aphinde abeke izimpilo zabantu abangaphezu kwezigidi eziyishumi nesikhombisa ebucayini. Si-Democratic Alliance siyohlala njalo sizibandakanya nalabo abemukela izibonelelo zikahulumeni. Sinjalo nje angeke sivumele uNgqongqoshe Dlamini abeke izimpilo zalaba bantu ebucayini.